Radio Pulpit 657 AM.
Kunohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane engilithathele lithuba ekuseni mlaleli kungolosihlanu ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Siphinde sibonge nakubahle enhlapho ukusibusake ngaleli thuba. Bahle, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke akwenze njalo. Mlaleli, ake sifunde ke izwi lenkosi laphayana encwadini kaMathewu chapter 21 bese ke sifunda ke kuverse 18. Matthew chapter 21 and then siqalo ke ukufunda laphana ke kuverse 18. Yona ngifundeka kanjeni. Kepha ekuseni esebuyela emzini walamba, wabona umkhiwano owodwa ngasendleleni weza kuwo, akafumananga lutho kuwo, amaqabunga odwa. Wayesethi kuwo, akungabe kusavela isithelo kuwe naphakade. Umkhiwano wabona khona lapho. Bekubona lokho abafundi bamangala bathi, umkhiwane ubune kanjani masinyane na? UJesu wayesephendula ethi kubo, ngiqinisile ngithi kini, uma ninokukholwa ningangabazi, aniyukwenza okomkhiwane kuphela, kodwa noma nithi kule ntaba, nqukuleka uphonseke elwandle, kuyakwenzeka. 22. Nakho konke enikucelayo ngokukhuleka, nikholwe, niyakwamukeliswa. Mlaleli, kungako izwi lenkosi lithi, uEliya naye wayengumuntu efana nathi, kepha wakwazi ukukhuleka izulu kuba lingani. Kwaba njalo. Waphinde wakhuleka futhi ukuthi liphinde line. Kwaba njalo futhi. Siyakhumbula noJoshua ngenkathi eyobhekana nempi. Wakhuleka noma wamisa ilanga. Ilanga lenze njani? Lema. Ukuze abhekane nalezitha. Lana ke izwi lenkosi kuNew Testament. IBhayibheli lithi uJesu walamba mlaleli. Okusobala ukuthi ke wayembethe lomzimba olambayo. Naye ke walamba. Gcizelela lapho. Ngoba kunabantu abathi uJesu igama nje yena sanhlobo akekho. Manje la izwi lenkosi lithi walamba. Igama nje lingalamba mlaleli. Akuzibuze lo mbuzo lokuthi igama lingalamba na. Ngoba kulamba umuntu ophilayo. La izwi lenkosi lithi ke kepha ekuseni esebuyela emzini wenze njani? Walamba. Ngakho ke uma ungakholelwa kuJesu, mawungenzi izaba eziningi ezizokwenza ukuthi nabanye futhi bangakholelwa kuyena. Izwi lenkosi lithi ke wabona umkhiwano owodwa ngasendleleni weza kuwo, akafumananga lutho. Bekuyisikhathi sokuba umkhiwane uthele mlaleli amaqabunga amahle futhi umuhamba lapha enedini ungawuthanda ngoba bekuyisikhathi sokuba uthele. Kepha wona awuthelanga mlaleli. Izwi lenkosi lithi ke uma esefika lapho ezofuna izithelo ngenxa yokuthi ke uJesu inkosi yamakhosi yenze njani? Ilambile. Khumbula ke mlaleli izwi lenkosi lithi ke waholwa umoya ehlane. Uma esefika ehlane izwi lenkosi lithi ke walamba. USathana wayesethi kuye, njengalokho indodana kaNkulunkulu, guqula ke lawa matshe abe yisinkwa ukuze udle. Mlaleli, nala izwi lenkosi lithi ke uJesu ethi uthe uma eselambile wasondela kulomkhiwane ukuthi athole iyithelo ukuze akwazi ukudla, kepha akatholanga lutho. Wayesethi kuwo kulomkhiwane, akungabi kusavela sithelo kuwe naphakade. Umkhiwane wabuna khona lapho. Bekubona lokho abafundi bamangala bathi, umkhiwane ubuna kanjani masinyane? Mlaleli, izwi lenkosi lithi ke konke kwenzela loyo okholwa. Kunabantu abakholela koNkulunkulu abathise. Angikhulumi ngalabo bantu labo. Kepha ngikhuluma ngoNkulunkulu. Kula ngikhuluma ngabantu abakholelwa kulo Nkulunkulu owadala umuntu ngomfanekiso wakhe. Angikhulumi ngalabo Nkulunkulu abangadalanga muntu. Kepha basebenzisa abantu abadalwe nguNkulunkulu bangamasela. Angikhulumi ngabo Nkulunkulu abangamasela.
abazidalela abantu babo abazidalela umhlaba wabo babathathe ke bawubabeka lapho
Izwi lenkosi lithi ke uJesu wayesethi kubo ngiqinisile ngithi kini uma nikholwa ningangabazi aniyukwenza okomkhiwane kuphela kodwa noma nithi kulentaba nqukuleka uphonseke elwandle kuyakwenzeka mlaleli usiyabona ke mlaleli kungako izwi lenkosi lithi ke konke kusebenzela kube kuhle kulabo abamthandayo uNkulunkulu Ngokulamba kukaJesu usuyakwazi ke manje ukuqhubeka abonise abafundi bakhe ukuthi izinto ziyenzeka ngokukholwa azenzeki ngento eyithize kepha ziyenzeka ngokukholwa kubani kuNkulunkulu owenze njani owadala izulu nomhlaba phinde wadala futhi ke nomuntu konke kuyenzeka kulabo abakholwa kuNkulunkulu owadala izulu wadala umhlaba wadala wabumba nomuntu ngomfanekiso wakhe la uJesu uthi ke uma nikholwa ningangabazi mlaleni ukungabaza kwesisikhathi abantu bayebethi siyakholwa kepha kube bayangabaza kepha uJesu la uthi ke uma ningamngabazi loNkulunkulu nikholwa kuye konke kuyenzeka mlaleli kuverse 22 besathi ke nakho konke enikucela ngokukhuleka nikholwa niyakwamukeliswa hayi ukuthemeleza mlaleli kepha ukholwa iBhayibheli lithi ke uma sikhuleka ngokukholwa izwi lenkosi lithi ke siya kwamukeliswa ungamngabazi uNkulunkulu ngiyacabanga ukuthi akakho uNkulunkulu ofuna ukungatshaswa ngakho ke ungamngabazi uNkulunkulu nabo uNkulunkulu abanye nabo abafuna ukungatshazwa nabo kepha ngithi kuwe ke lo uNkulunkulu lo ungamngabazi ngoba izwi lenkosi lalithi ke nakho konke enikucela ngokukhuleka nenze njani nikholwa niyakwamukeliswa kwathi uNkulunkulu namhlanje kusini singaqhubeka mlaleli simethembe uNkulunkulu ngokuba izwi lenkosi lithi ke uma siphila siphilela inkosi nanoma sindlule emhlabeni sindlulela inkosi ngakho ke asimethembe asikholweni kuye sikhuleke kuye yena yedwa ngenxa yesikhathi ake ngizithathake le ntambo ngiphinisele kubahle bahle intambo sekwezakho babaye lapho ekhaya mlaleli
Be doers of the word with 657 AM Songs of Life
For there is a time to search and a time to give up a time to reap and a time to sow Radio Pulpit wishes to be there at all times even when you just need prayer Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply. You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.